jaye mundu agenda lwanyise ebyali binyikesero omwali efuga biwa muno okutta abantu byali bingi okusosola mu mawanga wamu n'okubba obululu byali bingi okuteega abantu ne babajjako ebyabwe n'okutwalibwa mu makomera nga tebalina bisango abakuumi b'ensokozesa obubi emmundu ebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko enna bisseemu ebyamulwanya byasseemu muzeeyi mu mugambe ebintu bisseemu abanja bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu mu byalwanya muzeeyi ono mwalimu obwavu naye sente n'abuuse nnyapaana gwanyebeyi abantu badduka mu malwaliro bafiire waabwe nga bbiiru y'eddwaliro esusse nnyo mpozi omugenzi kunnwe baamusaba ennyingi ntyoyo twabonga naye awo ne baweereza essente ebintu byanyakumanya si bya buli munnansi kati ffe abayimbiriza onoolaba gye binaatukomye byamulwanya byasseemu muzeeyi mu mugambe ebintu bisseemu abanja bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu napandagaali alinga eyazzeemu ntidde opozisyoni bakwatwa nga nsonzi bawamba omwanawo ne bakusaba essente olwawo ziweereza ne bamugjako ensingo okuwolereza gwe babbako ettaka otwalwanga omubbi bw'oba olemesa abanene okukuza ensi eno nagenze ekibugambi mugambe ekiruzi naye banaku bannange banvumye nnyo ti kasajja gwa kasiru kawuusuumya embaliga muleka atulumye aliko wanaatuleka ffe twamukwasa omu mukama yaalimanya kati we baabiŋŋaanye kwe kuweereza omubaka naye nna bisseemu ebyamulwanya byasseemu nzeeyi mu mugambe ebintu bizzeemu ffenna tukambeeyi ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu nankabino tukambeeyi bisseemu ebyamulwanya byasseemu nzeeyi mu mugambe ebintu bisseemu kamala emirundi kabanja bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu abamulayi mu mugambe ebyamulwanya byasseemu nzeeyi mu mugambe ebintu bisseemu buli mabanja bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu ffenna tugambe bisseemu ebyamulwanya byasseemu nzeeyi mu mugambe ebintu bisseemu abanja bisseemu ebyamulwanya bisseemu abeeyo mu mugambe ebintu bisseemu.
Remember where you got it first. www.djericom.com.